Isikhathi sami lesi manje ithuba lami leli manje isikhathi sami lesi manje ithuba lami leli manje kudala ngishaya amahithi bethule ngathi ababoni laba kudala ngizenzisi Shaya Mahit, bet you lang at a baboni lava, da langs in this. Dum young and over lie of land. Sick figet in Navanigas by you. Dum young and over lie of land. Sick figet in Navanigas better. Susan Lama for one of land. Sekufiketina abanikazi bayo Ithuba lami leli manje Isikhathi sami lesi manje
Tabasha ibengo